yamfuna wayefuna umngani wami wayefuna umngani wami ya wayembona wayembona wayemfuna wafuna umngani wami Ayu tabo wayembo No wayemfuna Wayefuna umngani wami Wayefuna umngani wami Ya Wayemdlalile Wayemfunile Wayempandile Wamsebenzisile Wayemfunile Wayemdlalile Wayemyuzile Kodwa wayemphandile Wayemfunile Wayemphandile Kodwa umyuzile Mara naye umsebenze Wayemyuzile Wayemphandile Wayemyuzile Wayefuna umngani wami
Come
why a phone of Kanwa? Hang on, boo, sang on, boo, sir.
Eh, a
phone Kanwa. Eh, a phone of Kanwa. Wayemfuna Wayefuna umngani wami